Brother Carlson and
Mfowethu Carlson nezimenywa ezihloniphekile, Mfowethu David Duplessis, Mfowethu Roy Weed, Mfowethu Madison Pozen nabo bonke. Siyajabula kuba lapha kulokho kusakuba enkonzweni yenkosi. Futhi njengizizwa ngigcwele kulokhu ukusa ukuzwa zonke lezi zimfakazo ezimangalisayo, ngibhekisise ukuthi ziba kanjani kubantu bengizobufakazi bohlulwa utshwala. Futhi ngibhekisisa uRosella ehlezi lapho ukubona ukuthi kwaba nomthelela muni kuye. Ngibhekisisa lo mfowethu oyibhaptisti lapha esiprofethi sakhe uNkulunkulu amnika sona ukuba kwakuza ukushanela esizweni sonke. Ngikubhekisisa kwenza phezu kwabantu, ngizwa umoya ongcwele ukhuluma ngezilimi futhi humusha, futhi usitshele ukuthi sisekupheleni ngo ukhona lapha manje, nokuthi uNkulunkulu umnika kanjani lowo mlayezo waseke emletha ngqo kuwo. Yabo ukuthi nje kanjani ukuthi umanje besingaqalaza futhi sibone ukuthi uNkulunkulu uhamba kanjani futhi enza nje lokho athi uyokwenza, ukuthi sifanele sivuke kanjani. Futhi kumbulani, akusikho esikhathini esizayo, kumanje qhubekani nokuhamba nje khona manje nje nilokhu nihamba. Futhi nizwe umfowethu David lapho ngineqiniso ukuthi nizozwa izinto ezinkulu kule ntambama emhlanganweni bantambama, njengoba umfowethu Duplessis ebengikhuluma ngaye ngobunye ubusuku emsamo. Kwase kuthi-ke izolo busuku ulapho-ke khona lapho bengingenalwazi ukuthi ubezoza, kodwa bekulokhu kuyinhlanganyelo enhle kakhulu nomfowethu David nami kulolu hambo lwezwe nenkonzo kulolu suku lokugcina. Lo mkhandla waseChicago lapha ube nomoya omuhle kakhulu kimi, futhi izikhathi eziningi ngibe lapha kule nhlanganyelo ngiyokuthakasela ngaso sonke isikhathi. Njalo uma ngikhuluma ngokuye Chicago ngani uBilly noLeo nabo bonke bagxuma ngenjabulo nje. Bona nje bathanda ukufika eChicago, bavele bathi sizizwa sikahle kakhulu ngaseChicago ngandlela thize, ngakho sijabule kakhulu. Bengicabanga lapha emizuzwaneni embalwa edlule ngowangempela umngane wami wasebukhosini umfowethu Roy Weed. Ngiyamkhumbula imingaki iminge hora lesidingo ngenkathi ngiqala ukuqala ensimini, nokuthi wama kanjani ngakimi ngenkathi engadingekile, kodwa uNkulunkulu nje ebuhleni benhliziyo yakhe wama nami ngo. Futhi njalo lapho ngicabanga nge-Assemblies of God noma ngihlangana nomunye umfowethu, mhlawumbe ukuthi ngicabanga ukuthi wenza ukuthile okwakungesikho nje lokho ayefanele kwenze. Futhi ngiqagele ucabanga okufanayo ngami, kodwa ngihlale ngicabanga ngoRoy Weed. Niyabonga, ngicabanga ukuthi lapho ukuthi siwabeka ihlombe lakhe endaweni, futhi wama nami ihoreni lokuthi ngenkathi mina kwakufanele kube nesinqumo esenziwayo, ngoba ngenze isinqumo phezu kwezwi lami elithi nje siwe. Mfowethu Roy wacabanga ukuthi mhlawumbe phambi kwabazalwane bakhe kungahle kuphosa ihlazo noma ukuthize. Khona-ke umfowethu Roy wama nami ngqo emsamo, angisoze ngamkhohlwa. Manje-ke ngiyacabanga manje ukuthi mina inkosi ingisizile ukuba ngibe nabangane yonke into, ngingahle ngibone omunye umngane engingamsiza kanjalo. Futhi ngikhumbula lapho ngivela khona, futhi ngicabanga ukuthi sonke besifanele sikwenze lokho, sikhumbule indawo esagwedwa kuyo. Manje asinaso isikhathi esanele lapha kimi ukuba ngishumayele, siyakwazi lokho ngoba ngimude kakhulu kukho. Futhi bengicabanga nje ngifisa sengathi abanye babafowethu bebengavele nje bahlale phezulu lapho, niyazi, ukuze ukuthi lapho ngifika phezulu lapho nginganikeza ubufakazi nje futhi ngihlale phansi. Kodwa manje kungishiyela isikhathi sokufunda umbhalo, ngiyacabanga ukuphuma. Ngeke asifuni ukuhlala isikhathi eside kuneshumi nanye uma singakwazi ukukwenza, ngoba ngicabanga ukuthi leso yisikhathi umfowethu Carlson unomusa kakhulu. UBilly uhlezi lapha elungisa lo mphimbo, futhi engihleka ngoba usalokho engacabangi ukuthi ngingashumayela intshumayelo yemizuzu engamashumi amathathu ngehle emsamo. Kodwa uhlala njalo engihleka ngoba wathi babayi, ngiyazi wathi manje ngihlangane nawe phandle lapho kulobu busuku, ngithe imizuzu engamashumi amathathu, kodwa ngiyibhekisise imizuzu engamashumi amathathu. Wathi bungakaqali ngikathi kufika imizuzu engamashumi amathathu ngendlela yokufunda umbhalo ukuze singene kukho ngqo. Futhi lokho kwamukela kumangalisayo endanginika khona nina bantu, angisoze ngakukhohlwa lokho. ngeke ngisoze futhi nginganenzela noma yini ngezinye izikhathi mina manje lokhu kuthi nje ukuba kithi bahlobo basekhaya lapha njengoba sikusho ezansi yeningizimu ngezinye izikhathi niyangizwa ngisika futhi ngempela ngiyekhaya futhi ngihlale phansi futhi ngezinye izikhathi ngicoshe enye yalawo mathepu bese ngithi impela angikushonge lokho impela bengingeke ngakusho lokho futhi khona ke ngiyacabanga awu engikushilo futhi bekungaphansi kokuphefumulelwa ngokwazi kwami ukuphefumulelwa ngakho angilokothi ngibe namahloni ngakho futhi angiqondile neze ukulimaza noma ubani uma lokho bekungaba inhloso yami khona ke impokophelo yami ayilungile niyabo ngivele nje ngingeke ukwenza lokho kodwa ngezinye izikhathi ngivuka lapho ngicabange ngizofunda indikimba nginezindikimba cishe ezinhlanu lapha ebengizokhuluma ngazo kulokho kusa ngiyabo futhi ngithe awu manje uma nginemizuzu engamashumi amathathu ngizokhuluma ngalokho uma nginemizuzu engamashumi amabili ngizokhuluma ngalokho nginehora nengxenye ngizokhuluma ngalokho futhi ngakho nginendikimba yami yemizuzu engamashumi amathathu lapha kulokho kusa kusobala ngiyakholelwa ekwandisweni niyazi kodwa isikhathi asiside ngokwenele impela ngakho kodwa siphenye uma ningathanda kukwenza ngale ncwadini kalokhu khawungcwele sahluko sesikhombisa nevesi lamashumi amane
I have somewhat to say unto thee. And he said, Master,
uJesu waphendula wathi kuye, Simoni, kukhona engifuna ukukusho kuwe. Wayesethi, mfundisi, yisho. Ngikwazi ukuthi uhlelo lwe-PA lubi kakhulu futhi ngicabanga ukuthi niyangizwa ngemuva manje kahle na umfowethu lapha ehlezi lapha ubenokubukeka okukhathazekile ebusweni bakhe ngoba okwakhe ngambhekisisa futhi ngamdabukela futhi ngabhekisisa ukuthi lelo culo limcoshe kanjani esekhashaneni yesedlule lowo dade obecula nokuthi kanjani ukuthi kukhona umusa siyakukholwa lokho umusa omangalisayo kaKristu ngicabanga ukuthi mhlawumbe ukuthi kulokhu kusa sizokhuluma ngendaba izoba ngokuthi mhlawumbe kafushane nje uhlobo lomdlalo wasesiteji omncane okufana kakhulu kokuthi enye yamadoda anesihluku kunawo wonke emzini manje leyo yindikimba impela ukuba uyithathe esidlweni sasekuseni samadoda angosomabhizinisi kodwa mhlawumbe abanye abantu abazi nje ukuthi indoda enesihluku ngempela iyini ngakhosi singathanda ukukhuluma ngayo kufanele ukuthi ilanga lalishona ngenkathi isithunywa sifika kwakube usuku olukhulu noJesu wayekade ekhulekela abagulayo eshumayela futhi abantu babuthana nje ukuba babambelele ezweni elilodwa alisho ngangiyothanda ukuba ngibe lapho bengihlala ngizibuza ukuthi kwakuyoba kanjani ngenkathi ngimuzwa elula izingalo zakhe futhi uthi zanini kimi nonke ninikhathileyo nenisindayo mhlawumbe angisoze ngaphila ngisho ukuba ngibone usuku lapho becosha lokho kungidandazela ukuzwa ukuthi kuzwakala kanjani khona-ke ngingazi isiHebheru bengingeke ngikwazi ukukubamba ngqi kodwa ngiyethemba lolu suku ukumuzwa ethi wenze kahle nceku yami enhle nethembekile lezicuku zaziyaluza futhi abaningi babengakhulekelwanga futhi babemangala ukuthi wayezoba kuphi ngosuku olulandelayo ngoba babengazi usuku olulodwa kulunye ukuthi wayeyoba kuphi umoya uyomthatha futhi abafundi babekhandlekile beyimvuthu ngenxa yokufuqela emuva abantu futhi bethi uma nje ungeke ucindezele hlonipha ngokuzithoba nje nenkosi yethu izofika kuwe ngokushesha nje ingakwenza futhi lesi sigijimi senyuka futhi kufanele ukuthi sakhuluma ake sithi uFiliphu futhi kufanele ukuthi sathi nginomlayezo wenkosi yakho
and I must get this message
ngivela kusomabhizinisi futhi ngifanele ngiyise lo mlayezo kuye noFilipho ngahle ukuba washo into ethile enjengale inkosi yethu yethu ikhandlekile impela mnumzane ngoba bimatasatasa usuku lonke sifakazisile ngamehlo ethu izimangaliso ezinkulu lezibonakaliso uNkulunkulu azenze ngayo Kodwa isithunywa sasingakhathalele nokuthi izimangaliso zaziyini, wayekhathalele kuphela lokho inkosi yakhe eyayimthume ukuba kusho. Ekugcineni uFiliphu engumnumzana ohloniphekile ongumKristu waluka indlela yakhe nesigijimi waze wangena ebukhoneni benkosi futhi wathi le nsizwa inomlayezo ovela kwelinye idolobha lapho okukhona khona umuntu omkhulu ofuna ukukhuluma nawe ngenkosi yakhe. Futhi ngiyabona akhathela amehlo akhandlekile enkosi yethu ngenkathi iphenduka futhi yathi ubufunani ukuthini na. Bengihlale ngicabanga ukuba-ke bengiyoba yileso sigijimi na.
Give you an honor. He's having a great feast.
Kodwa sathi inkosi yami kuhloniphile inedile elikhulu futhi ifuna wena ube yisimenyu yasayo esikhethekile kuleli dili.
And we would like for you to promise us that you would meet us.
Futhi singathanda kuba usethembise ukuthi uzohlangana nathi ngosuku lokuthi nokuthi mhlawumbe udaba lwaminyaka yonke futhi kuwo wonke amadoda ukhethe wena ukuba uze. Niyazi ngikholwa ukuthi ukuba ngangikade ngimi lapho ngisondele kangako enkosini uJesu ngangiyokhohlwa yikho konke ngalokho uSimoni ayengitshela ukuba ngikusho. Into yokuqala engangiyeyisho ngokuthi Nkosi yebo nomusa kimi soni. Kodwa ile ndlela abaningi bethu abathola ngayo sizwa ukuthi umsebenzi wethu wansuku zonke nalokho umsebenzi wethu okubizayo kubaluleke kakhulu kona noma yini enye. Futhi ngiyakholwa uma sike sibe sebukholeni bukaNkulunkulu izithunzi zethu zasemhlabeni esihambisana nabo basemhlabeni umlayezo wethu noma umsebenzi wethu ufanele ube ngowokugcina asikhiphele ukuvuma kwethu kuye.
Oh, I'd love to fell down at his feet there. Oh,
benginga thanda kuba ngawela phansi zinyawele zakhe lapho futhi ngathi nginomlayezo vele enkosini yami kodwa kuqala nginomlayezo nami ngihawukele oh uNkulunkulu ngisoni. Futhi ngiyazi ukuthi wena uyindodana kaNkulunkulu futhi bengililangazelele leli thuba futhi manje ngiguqe lapha ezinyaweni zakho yiba nomusa kimi. Kodwa yena njengabaningi babantu abasha namhlanje wayenezinye izinto engqondweni yakhe futhi wayefuna ukususa umlayezo futhi wayekhathele nemilenze yakhe yayijulukile ngenxa yokugijima futhi ukuba afike lapho ngoba wayengazi ukuthi inkosi yayizoba kuphi ngosuku olulandelayo. Ngakho wayivalela ekhoneni endaweni ethize ukuze akwazi ukukhuluma nayo. Ngifuna niqaphele isimo sokuziphatha uJesu asithathile ngendoda. Akukho kungabaza ngaphandle kwalokho akubuka kulelo bhungu netshitshi lesimanje ngalolo suku ngezinhlonipho. Futhi wayazi ukuthi mhlawumbe ufanele acele ukuthethelelwa kwezono zakhe. Kodwa lokho makube njalo yena lonke uhlelo lwakhe olukhulu wayengenalo uhlelo lwasemhlabeni njengoba ngazi ngalo kodwa nje ukwenza intando kaNkulunkulu kuwo wonke umnyakazo awenza engazi ngempela ukuthi ubaba wayezombiza kuphi ngosuku olulandelayo kodwa wayezimisele futhi elungele kuhamba kulo lonke uhlelo lwakhe olumatasatasa nakho konke lokho ayedingeka akwenze. Wayeselokhu ephendulela amehlo akhe akhathele kulesi sigijimi wathi hamba utshele inkosi yakho ukuthi ngizoba lapho. Manje akungabazeki enhlizweni yami futhi ngiyakholelwa kwabaningi bethu namhlanje kodwa ukuthi uJesu wayazi lokho ayebekelwe khona ngenkathi efika lapho ngoba wayeyazi imfihlo yenhliziyo yomuntu. Futhi wayazi ukuthi kwakukhona into ethize emkhonweni kaSimoni ngokuba umuntu umfarisi wayengaba kanjani nayiphi inhlanganyelo futhi afune ukubona uJesu ayemzonde na. Abafarisi babengahlanganise lutho noJesu. Futhi lapho ubona abantu ukuthi kanjalo ukuthi abantu bezwe ofuna ukunibizela phandle ndawo ndawo ephathini anisiphathini kakhisimuzi abanye benu makristu anisebenzele inkosi nokwakho ufanele usebenze lapha ukuze uthole ukuphila kwakho kwansuku zonke lapho uzwa ubasi wakho ophuzayo obhemayo ukhuluma amahlaya angcolile phakathi kwabantu lapha ekumema idilini elithize unento ethize emkhweleni wakhe ubumnyama nokukhanya akuhlanganyeli ndawonye lapho ubona intombazanyana ethi ayibe neminyaka emihlanu ubudala izulazula nogogo kukhole kungalungile nebo manje kuphakathi kokuthi iyisilwane esifuywayo sikagogo noma ugogo nesakelincane likaswidi ndawondawo kunomehluko omkhulu kakhulu onyakeni wabo intombazanyana ifuna ukukhuluma ngwenodoli kanjalo njalo futhi gogo ngowesifazane osekhulile unenye into angakhuluma ngayo ngakho niyabo intombazanyana njengoba besingasho inekhadi phezulu emkhoneni ndawondawo kunento ethize ayizulazulela ngakugogo futhi lapho izwe lizama ukukumbambatha ehlombe futhi lithi ungeza nje ngaphana noma okuthize kukhona kungalungile ndawondawo
And Jesus knew when this Simon Pharisee invited him over to a banquet.
Lojesu wazi ngikathi lo Simon umFarisi ememela idilini lesidlo ngokukhona kungalungile ndawo lokho kukho konke lokho wayevuma ukuhamba.
He'll always come where he's invited.
Uyohlala njalo eza lapho emenywe khona kungakhatheleki ukuthi yisiphi isimo nalokho akwaziyo ukuthi kuzokwenzeka. Meme uzoba lapho yebo ungathembele kulokho. Manje wathi ngenkathi isikhathi sesisondele saleli dile elikhulu sengathi ngibona lo mfarisi owayecebile. Kwakungekho sigaba sabantu esimaphakathi nendawo ngalezo zinsuku njengase mhlampe endiya nangakhona manje lowo ngempela ngabampofu nabacebile labo abacebe ngempela abacebile nalabo abampofu bampofu kakhulu abekho abantu bezingela emaphakathi nendawo futhi abacebile babenayo yonke imali abampofu babengenayo futhi ngesinye isikhathi lapho laba bantu abacebile bengenza idili ngempela benza idili langempela Ngakho njengoba isikhathi osuku olumisiwe lusondela, akungabazeki ukuthi uSimoni wakubeka ngesikhathi ukuthi lapho amagilebhisi akhe onke ayeyobe sevuthiwe. Futhi kuyoba khona iphunga elithandekayo ngxa zonke endaweni yezivini ezinkulu ezigcwele amagilebhisi avuthiwe, izinyosi zibubula, futhi babebulala amawondlo abo akhuluphalisiweyo, futhi babe nezoso. Futhi babekwazi ngempela ukukhipha amawayini ekhethelo futhi bawendlale egcikeni lingaphambili futhi bameme iziminyo zabo ezicebile futhi ngempela babenesikhathi sangempela kodwa abampofu babengakwazi ngisho nokungena ngaphakathi kwesango kwase kuthi ke lapho usuku selufikile nedili lonke selilungile futhi bona izilwane zabulawa nemigodi yokosa inyama yayishunqa inyama enongwe kahle amasosi amnandi phezu kwayo sengathi ngiyabona abampofu bedlula bekhothe izindebe zabo
To come to one of these feasts you had to be invited.
Manje ke ubuza kwelinye lalamadili wawufanele umenywe isimemo bese kuthi ke lapho ufika ngani bahlala njalo bona wawufanele wemukeleke lapho ufika. Ngekathi omunye wayelapho ukuba ahlangane nawe ukuthatha isimemo sakho sakho futhi babe nawe phansi wayefanele kuba lapho futhi lona ngosibani futhi yacima igama lakho futhi usefikile.
Futhi
ngiyakhumbula njengoba ngangitadisha ukuthi babebungaza kanjani ngalezo zinsuku empumalanga abantu uhambo lwabo kuphela kwakuphakathi kokuthi ngenqola noma ngokushayela ihashi noma ngokuhamba ngezinyawo Abacebile babengagibela ikalishi noma inqola abanye babegibela emhlane wesilwane nabanye bahambe ngezinyawo
And when you were walking why
futhi gathi uhamba ngani babe nengubo ekhululekile into ethile efana nengubo ende ilenge ekhululeke
And beneath that garment they had an underneath garment
futhi ngaphansi kwaleyo ngubo babe nengubo yangaphansi ngoba ukuhamba kanjalo njalo ingubo ende khululekile khona ke lapho ufika endlini yesivakashi lapho umenyiwe niyezwa lapho ibandla nokho siyakwenza ebandleni lethu sigcina kugeza nezinyawo manje bathi kungokwesiko kodwa nokho kungumyalo bathi bakwenza ngalokathi njengesiko futhi bakwenza kodwa uJesu wakushiya njengesibonelo bese kuthi-ke uma akwenza kungumyalo ngakho-ke thina nxa indoda ekhokhelwa kancane kunabo bonke emsebenzini yayilowo ababembiza ngomuntu gezane zinyawo ngempela wayeyinsila yenkosi nje wenza imali encane kunanoma yimuphi wabo ngoba ekhaya kuphela wayegeza izinyawo zezimenywe lapho zingena khona-ke ngicabanga ngenkosi yethu ngezinye izikhathi sicabanga ukuthi singumuntu othize ngenkathi uNkulunkulu wasezulwini eguqula indawo ayidlalayo yakhe isuka kuNkulunkulu ibe ngumuntu futhi wathatha isikhundla hhayi esenkosi kodwa insila yenkosi egeza zinyawo ukugeza izinyawo zabafundi bakhe nokuzesula ngethawula ayezibophe ngalo khona-ke uma singenakho kuhlonishwa okukhulu kunakho konke lapho sizobungazwa noma sizobungazwa sifanele sinakwe yiwo wonke umuntu khona-ke ngicabanga ngenkosi yethu ukuthi isinikeza kanjani isibonelo sokuthatha indawo ephansi kulezo zonke eyayikhona ukugeza izinyawo zezimenywa futhi manje izinyawo zabo zangcola lapho behamba ngoba babe nezimbadada into efana nezimbadada zamaRoma ezigqokwayo namhlanje ezazithathwa njengezicathulo zabo bese kuthi-ke futhi phezu kwezitho zabo ngokuba ingubo yangaphansi yaphakama futhi lapho ingubo ende ishibeka emikhondweni emincane ekhuphukela phezu kwezintaba babengenazo izindlela ezibanzi njengoba sinazo namhlanje izilwane zazihamba le mizila nazo amakameli neminyuzi amahashi nezindlela ezehlukene zokuhamba
And along the road it becomes dusty and
futhi ngasemgoqweni kuba nothuli nephunga elibi othulini futhi lapho behamba kulolu thuli leyo ngubo ende ishanela othulini yacosha kungcola futhi ngenkathi bejuluka okungukuthi ukushisa kwelanga lasephalestina kushisa kakhulu nomjuluko wabo waba banampuka naleli phunga lehashi nezilwane ngasemgwaqeni zacosha lolu thuli futhi lwafika kubo babenuka kabi ngenxa yokuthi babehamba nalolu thuli olunamathela kubo khona-ke lapho umeme isimenywa ekhaya lakho into yokuqala eyenzekayo ukwenza lesi simenywa semukeleke emva kwesimemo kuqala babefanele bamenywe bese kuthi-ke ngaphambi kokuba bazizwe besekhaya ngempela babefanele balungiselwe lokho ngifisa kuphela ukuba benginesikhathi kuzokalisa okusenhliziyweni yami ngathi lapho sinemvuselelo siyamema kodwa ngiyamangala ukuthi siyamnakekela yini lapho efika noma ngabe simsunduzela eceleni na khona-ke insila yenkosi egezane zinyawo njengoba bengingambiza kanjalo lapho indoda efika emnyango leyo indoda yokuqala eyayihlangana nayo ngoba yayinganuki kahle uthuli kuye yonke ngakho into yokuqala bayenza ngokungukukhumula izimbadada zayo bayigeze izinyawo nemilenze bese-ke bethatha izimbadada zayo bese beyimisa bese beyinika iphela elincane le nto ethile efana nehliphasi indwangencane eyayi beka phezu kwezinyawo zayo ukuba ihambe phezu kwamalahle amaragi avela kwamanye amazwe aleli khaya labantu abacebile kwasekuthi-ke into elandelayo abayenza emva kwensila yenkosi egeza izinyawo khona-ke yafinyelela phezulu phezu kwetafulana lasodongweni futhi yathola amakha futhi ngezinye izikhathi lokhu kubiza kakhulu kakhulu nezimenywa zelula izandla zazo yayisithela amakha esandleni saso yagezisisa izandla zaso khona-ke yayigcoba intanyeni yaso yageza ubuso baso nentshebe yaso yase-ke ithatha ithawula yakusula futhi ngezinye izikhathi intamo yazo yayivutha nala makhathize ayenziwe ngeyasebukhosini ebizayo abantu abacebile babe nayo inhlanga basho ukuthi okunye kwakho kwakungukuthi ngisho okunye kwalokho njengendlovukazi yaseSheba eyalethwa kuSolomoni itholakala le phezulu ezintabeni kuyivela kancane kakhulu bayenza ngomqumbe omncane wembali iba yi-aphula futhi bafanele bakhwele baye phezulu futhi kuyivela kancane kakhulu kwenza la makha ukuthi abantu abacebile babeyisebenzisa ukugcoba izimenywa zabo lapho zingena bese kuthi-ke babethatha ithawula basebesula ubuso baso nentamo yaso khona-ke yayizizo yipholile nezinyawo zaso zazihlanzekile futhi sasiphumule sasizizwa sifana kakhulu nokuhlangana nomninindlu khona-ke saya egumbini elilandelayo futhi ubani wemi lapho ngaphandle komninindlu khona-ke babehlangana nabo sukuma umzuzu nje mfowethu into ethize kanje ngenkathi isivakashi singena manje sasingeke sizizwe sibonana nomninindlu uma izinyawo zaso zazingcolile nomzila waso wawunuka unuka njengezilwane eziwele umzila nezinyawo zaso zonke zibuhlungu futhi zinothuli nentamo yaso ivutha sasiyokwenza emva kokuba sesigezekile futhi ukunuka kwasekuphelile kuso futhi sasifakwe amakha futhi sihlanzekile sasiyohlangana nomphathi bese kuthi-ke babebeka izandla zabo bese bembambathana kanje bese kuthi-ke lapho sebekwenzile babingelelana ngokwangana macala omabili entanyeni niyabo ngakho-ke basukuma umzuzu kanje bangana macala omabili entamo ngithithileleni bengifanele ngabe ngedlule kukho konke ukubonakaliswa bese kuthi-ke emva kokuba sesigeziwe futhi safakwa amakha intamo yaso ingenalo uthuli kuso hhayi ngephunga lomquba kodwa amakha aso ayefakiwe lapho khona-ke sazizwa sifresh ukuze lowo owayesimemile uyozizwa ekhululekile ukuba asange entanyeni bese kuthi-ke ngenkathi esanga ukwanga kwakungukwemukelwa ngena yonke into zenze ube sekhaya nje ngenkathi esanga futhi esibingelela ngena yonke into engeyakho ngomunye wethu manje izinyawo zakho zigeziwe futhi ufakwe amakha futhi walungisiswa futhi manje sengikwange ngakwamukela manje ngena nje ekhaya lami futhi nje uye efrijini futhi uthole okudliwayo ulale phansi wenze noma yini oyifisayo usekhaya nje manje ngoba ngikwenze wemukeleka yake yamedlula kanjani leyo nsila yenkosigeza izinyawo na ngifisa sengathi ngabe ngangilapho bengiyobe ngimbhekile ngangiyoba nesitsha esikhethekile semanzi esilungele yena ngangiyothanda ukuhlangana naye angazi kufanele ukuthi kukhona okwenzeka yayingekho lapho yamgeja futhi akukho muntu owamanga akukho muntu owamgeza akukho muntu owamlungisisa akukho muntu owamenza wamukeleka kodwa uyafika noma kanjani ngoba wayemenyiwe ngiyamangala ngezinye izikhathi lapho simema ngabe sicabanga ngalezo zinto na menze amukeleke ungabi namahloni ngaye lapho nje efika enhliziyweni yakho mkhonze nkosi woza enhliziyweni yami khona-ke lapho efika ngabe namahloni ngoba umi bukhoneni bomunye umuntu na lapho uzwa omunye ethatha igama lakhe eliyigugu ngeze ngabe namahloni ukwenyuka bese uthi ungakwenzi lokho kungilimaza kabi kakhulu leyo inkosi yami ngokuthi uthathe igama layo ngeze ngiyazibuza lapho ngempela siyamemukela na ngethemba ukuthi siyakwenza baningi kakhulu namhlanje abazomemela edolobheni ukwenzela emvuselo lo futhi khona-ke angafika futhi khona-ke bathi nje yedlula leyo nto akukho lutho kuyo siyamcela kodwa simenzi neze emukeleke ngezinye izikhathi mhlawumbe sicabanga ukuthi ubeyosho into ethize ebiyophambana nenkolelo yethu Kungani Simoni wayengakwenzanga na? Kungani wayengenandaba naye na? Bamkhetha kanjani na? Kodwa nakho hlezi ngale khoneni njengembali yasedongeni nje elakhe eliyigugu ikhanda elincane lilenga wonke umuntu edlula. Babekhathalele izindaba nomelusi wayelapho futhi babenemibuthano yabo yokuzijabulisa nokuxoxa kwabo kodwa kuthiwani kuJesu bandla na? Ngani wayengemukelekile yena akukho umuntu ngani akazange ngisho agezwe izinyawo zakhe kwakukhona kunuka wayengathandeki wayengamukelekile. Futhi ngiyamangala ngezinye izikhathi ngale enkulu indlela enhle esiyibiza ngobungcwele obumnandi. Ngiyamangala uma izimpilo ngezinye izikhathi ukuthi sethula abantu akumenzi nje abe ngongamukelekile kancane futhi ngenxa yesimilo sethu ukuthi asiphili nje kahle uhlobo lukahle lo muntu okumela buyisele muva futhi uhlehle futhi ube ntekenteke ngale ndlela nangaleyo ndlela. Uma efike endlini yethu besifanele sibonge leso sihambi sasigalile. Kodwa wayelapho ehlezi ngale khoneni nokho eshiya uhlelo lwakhe olumatasataza kodwa wayekhona lapho ngesikhathi.
Jesus never fails an appointment.
UJesu akahluleki neze sikhathini esinqunyelwe ukubonana uzigcina zonke. Ungathembele kulokho lapho enza isikhathi sokubonana ulapho kusigcwalisa. Futhi kunesikhathi esisodwa esinqunyelwe ukubonana ukuthi zonke sizoma ngoba usenze nathi zonke lokho kusekwahlulelweni uzoba lapho nawe ukhona futhi zonke sizoma lapho.
But here he was over in the corner.
Kodwa lapha wayengale khoneni lapho ngicabanga ngakho ngezinye izikhathi kwenze inhliziyo yami izizwe ixakile. Ngiyacabanga uJesu ehlezi khoneni nezinyawo ezingcolile. Njengoba umfulentshi embiza ngoJesu, uJesu onezinyawo ezingcolile kuzokala kungukuthi kokungcwele kodwa yileyo ndlela aye yiyo. Ileyo ndlela ababemshiye ngayo, ileyo ndlela abamvumela ukuba ahlale ngayo nezinyawo ezingcolile. Isivakashi esihloniphekile sifanele ukuba yiso futhi babematasatasa kakhulu ngezenzo zabo uJesu waze wahlala nezinyawo ezingcolile.
I wonder if we are not so interested today in seeing our group grows bigger than the other.
Angaze noma sikhathalele kangako yini namhlanje ekuboneni ukuthi iqembu lethu likhula libe likhulu kunelinye ukuthi asimshiyi ebekwe ngendlela efanayo kodwa uJesu elezinyawo ezingcelile engamukelekile.
There was a little woman in that city.
Kwakukhona usifazane omncane kulelo dolobha owayeziphilisa ngendlela embi kabi. Wayengusifazane welambu elibomvu ubufebe niyaqonda. Futhi mhlawumbe wayeselate kancane ngalokho kusa engena emgwaqeni futhi wabala udenari wakhe omncane wamaRoma ayewonga mhlawumbe ukuba azithengele ingubo engcono ngolunye usuku futhi indlela ayenza ngayo imali yayiwudumo olubi. Wayenegama elibi phakathi kwabantu nokho ake sicabange ukuthi wayengowesifazane osemusha nje owayekade ekhishelwe emgwaqeni. Hayi ngoba wayehle ngandlebe mhlawumbe kodwa ngoba wayenabazali abangamahle ngandlebe bazamanga kumnakekela ingaleso sizathu abaningi babo besemgwaqeni namhlanje akusibo obentsha ngubuhla ngandlebe babazali. Bengizwa kulokhu kuza ngikathe ngiphuma ekamelweni lami ukuthi abantwana abancane abahlanu babhubhile eChicago izolo busuku emlilweni ngoba umama ushiye itshitshi elincane ukuba libheke nendlu yasha yangqongqa yashisa abantwana bakhe ephumele ephathini ndawo ndawo. Inkosikazi nami besidlula sehla ngomgwaqo izolo futhi sabona cishe abantwana abancane abane behlezi emotweni intombazane endala kunazo zonke yayingakevi eminyakeni eyisikhombisa ubudala inengane encane esancela. Omunye wabafana abancane befuna ukuhamba nomama wakhe naye uphume emotweni futhi wokhela usikilidi futhi wagaqaza umnyango wathi hlalani lapho futhi washo waya izanzi nedolobha wangena ebhareni nomntwana oneminyaka eyisikhombisa ubudala ezitaladini zaseChicago umgwaqo ophithizelayo ngempela. la iLincoln esemazantsi futhi lapho ihlezi lapho kuleyo moto yona engane encane ingane encane incelayo nalowo moyo uvunguza kanzima ngacishe ngabulawa amakhaza aqubulwa angazi ngezinye izikhathi ngicabanga ukuthi iphuthe lomzali mhlawumbe le nto ebazanyana yakhuliswa ekhaya elinjalo futhi yayikade idedelwe emgwaqeni yayinomama okhulekayo njengoba lo mfowethu ohlulwa uphuzo wayenaye izinto zingahleze hluke futhi unina wayemkhulekele ake ngisho lokhu ngenkathi umroma ephenduka upawulu ujele wasefilipi ezansi efilipi wathi ngingenze njani ukuba ngisindiswe na iningi lethu beliyomtshela ukuthi yini okumele angakwenzi ayeke ukuphuza ayeke ukweba ayeke ukuqamba amanga ayeke ukubhema kodwa lowo bekungesiwo umbuzo wakhe ngifanele ngenze njani na upawulu wathi kholwa enkosini ujesu kristu khona-ke wena nendlu yakho niyakusindiswa uthi lapho umuntu esindiswa ngabe lokho kuyayisindisa indlu yakhe na kabo kodwa uma enokukholwa okwenele ukuba asindiswe yena uqobo kunokukholwa okwenele ukuthi indlu yakhe izosindiswa nayo ukukholwa okufanayo okwamsindisayo ilokho lo mama akucabanga ethuneni kudala kodwa imikhuleko yakhe yaphendulwa nje umama oyidlongandlebe nobaba oyidlongandlebe wenza umntwana oyidlongandlebe mhlawumbe ake sithi leli nenekazi elincane lalinoyise nonina ababengalikhathalele futhi langena emgwaqeni esixukini esingafanele ngenkathi lenza waba yisilahla akukho muntu owalikhathalela lo mshumayeli omncane ohlezi lapha ethatha leli nothi phansi manje ngenkathi engitshela ukuthi wayenamakhono acishe angamashumi amane lapha echicago ayeshumayela kuwo noma wathumela abantu ukuba bashumayele kuwo unkulunkulu ambusise lo mfana siphe leyo mihlangano emidala yasemgwaqeni uzifaka kanjalo-ke lezi zidakwa lezinto abanye bethu baphakama kakhulu futhi bahlakaniphe ukuba baphinde bami ekhoneni behlele emijondolo ujesu wathi hambani ezintangweni nasemigwaqeni ndawo zonke nibacindezele ihora seliseduze kodwa kanjani mhlampe ngalezo zinsuku babengenayo yedwa esitaladini ezansi lapho edolobheni lakubo kodwa uyaphuma emva kokukhiya umnyango futhi ehla kancane izinyathelo ezinsekezelayo emuva emhubheni futhi ephuma wazilungisisa ukuba hlangane nomphakathi futhi ukuze athole enye imali usuku lonke ngendlela yakhe yokuziphilisa futhi into exakile ingukuthi kwakungekho muntu emgwaqeni wonke umuntu wayebonakale ngathi uhambile ngakho lapho edlula ehla ngomgwaqo ngani wazibuza seboluni lweholide na yini engalungile na abantu bonke bahambile ngesizathu esithize futhi weze iphunge elimnandi lalelo wudlu elosiwe lizaemoyeni futhi mhlawumbe wayengadlanga izinsuku ezimbalwa ezama ukonga enye yemali yakhe ukuze azitshelele ingubo yakhe ebukeka ihloniphekile weza lelo phunge elimnandi wayesethi o umuntu othile ufanele abe nedili liqhubeka futhi walilandela waze wasondela futhi ngaphandle kwemigoqo yendlu enkulu enhle usimoni ayehlala kuyo lapho kukhona umkhosi wokuqhubeka abantu abampofu babemi lapho behogela bephefumula ephungeni elimnandi futhi bekhotha izindebe zabo nesicebi sasiphakathi lapho siphuze iwayini futhi silungiselela idina labo nalona wesifazane omncane wafuqa indlela yakhe wedlula futhi lapho bembona eza kusobala babebuyela muva ngoba wayeyisimilo sibi futhi kugcineni wenyuka waze walunguza ngaphakathi kwezinsimbi ukubona ukuthi angathola yini umbono walokho okwakunikeza lelo phunge elimnandi elenelisayo ukuyobuka umgodi wokosa inyama ukubona ukuthi iwundlu lalosuke kanjani futhi nje yacabanga ukuthi ngesinye isikhathi empilweni yakhe angahle ahlale phansi ekudleni okuhloniphekile futhi mhlawumbe wathatha izinwele zakhe ezinhle futhi wazilungisa zonke niyazi ngoba wayephandle emgwaqeni futhi lapho eqalaza ngxa zonke ezithambilini wabona usibona umfarisi emi phezulu lapho nezinkulumo zakhe phambi kwezintsukutshwane zomuzi Nangu dokotela PhD LLD Jones noMelusi futhi nangu abambisene naye futhi nazi zonke izicukuthwane ezivela emadolobheni ehlukene zimi lapho niyazi ezangempela nezinesizotha wacabanga ho bugani lokho ukuthi abacebile banakho kanjani konke ngicalaza wacabanga awu ngizokutshela ku bahlale bemema kusobala izinga labo uqobo futhi asigaze sibe nethuba.
After a while, her eyes fell to the corner.
Kodwa emva kwesikhashana amehlo akhe awele ekhoneni nakho kuhlezi omncane umuntu onganakiwe.
And she could tell that the dust was on him.
Futhi wayekwazi ukusho ukuthi uthulilwe lokuye awu wangena kanjani lapho na ngiyamangala ukuthi ubani lowo wayegebise ikhanda lakhe kungekho muntu owayemnakile nhlobo. Wacabanga awu ngiyamangala ukuthi uze wangena kanjani ngani ufanele ukuthi ungene ngesinyelela ngaphandle kokumenywa. Izinyawo zakhe azigezwanga ubuyena bakhe ubuso bakhe bulungisisiwe akukho muntu omnakayo nhlobo ngiyazibuza ukuthi kungani. Futhi lapho ibuka waphakamisa ikhanda lakhe amehlo akhe abamba awakhe niyazi lapho lokho kuke kwenzeke kukhona okwenzekayo.
She said, I've never seen anyone look just like that.
Wambeka ubusweni wathi angikaze ngibone noma ubani obukeka kanjalo nje. Ngiyamangala ukuthi kungaba ngubani lowo. Ngiyazibuza.
Maybe somebody standing by, she said.
Futhi mhlawumbe omunye umuntu emeduze wathi kungani leyo ndoda ihlezi lapho na. Awu nangomunye wa amalunga ebandla lika Simon ekhuphuka nje ngakho ngakho ukuba wathi kungani kuyilokho.
Don't you understand? We're going to have some fun today out of him.
Oh, awuqondina sizoba nokuzijabulisa namhlanje ngaye uSimoni inkosi yethu ummemile lapha. Uyazi ukuthi bani lo wona?
No.
Khabo ngiyazibuza.
Oh, that's that Galilean prophet.
Oh, lowo umprofeti waseGalile obizwa ngoJesu waseNazareth.
And when that name struck that
Futhi ngikathi lelo gama lishaya enhlizweni yaleso sifebe sincane wathi uJesu waseNazareth na?
Yes.
Yebo.
And she looked back in the corner.
Futhi wabuke muve khoneni futhi nango ehlezi futhi wathi oh ukucabanga ukuthi umenyiwe futhi akalungisisiwe kanjalo nezinyawo zakhe azigezwanga. Ngiyakhumbula ukuthi bangitshela ukuthi wesifazane wayedakwe emgwaqeni noma wahudulelwe emgwaqeni ngenxa yobufebe ukuba akhandwe ngamatshe njengoba bengingaba njalo futhi uyamthethelela zonke izono zakhe. Uma kuphela bengingamenzela ukuthile mhlawumbe ubezo ngithethelele izono zami kodwa ngingenzani na angikwazi ngisho nokungena emasangweni. Uma kuphela bengingafinyelela kuye bengingathanda ukumcela ukuba ngithethelele. Ngakho wacabanga akaxotshiwe kanjalo akageziwe kungenjalo akenziwanga wamukeleka ukuba kuphela bengingatshela ukuneka kwakhe bengingamenza amukeleke. Uma kuphela ubengingakhuluma nami bengiyomenza amukeleke. Ngakho-ke uyajika futhi uthi nyelele wehla ngomgwaqo wehla wenyuka ngezincane izikebhi zezinsi egezayo ngemuva wacabanga ngento ethize wafinyelela phansi esokisini lakhe elide ayelikhiyelile. Futhi wacosha lezi zinhlamvu zesiliva zamaRoma futhi wacabanga oh ngeke ngakwenza lokhu uma ngihamba ngiyothenga le alabaster.
Why he would know exactly how I've got that money.
Ngani ubezokwazi impela ukuthi ngiyithile kanjani leyo mali ngoba bangitshela ukuthi ungumesiya futhi ngiyakukholwa futhi uma ungumesiya uzokwazi ukuthi ngiyuhlobo olungalungile lomuntu.
And she took the money and started to put it back in the box but something said this.
Wayesethatha imali wayeseqala ukuyibuyisela ebhokisini kodwa into ethize yathi leli ithuba lakho ngahle ungaphinde ulithole futhi.
So it's a lesson, don't never turn away.
Ngakho kuyisifundo ungaloko uthi ufulathele lelo thuba lokuqala ongake uzohlangana naye akunendaba ukuthi intengo iyini ukuthi ufanele uvume kangakanani ukuthi unephutha kwenze manje ngoba kuzokwaziwa ekwahlilelweni noma kanjani.
She took the little silver that she is saving. She said, but this is all I got.
Wathathe isiliva elincane ayelonga. Wathi, kodwa yilokhu kuphela nginakho. Kodwa kwenza mihluko muni. Ngoba nje uma ngingafinyelela kuye. Wathi ngomgwaqo futhi uqathake isitelo samakha. Futhi nakho kuphuma lona ukuthi wayengeke asuke aye edilini kusobala. Ngoba wayecabanga ukuthi wayezolahlekelwa ukuthi ayisa ndawo. Niyazi lowo wathi kusiza ngani uma sishiya uJosepha emgodini lapha na asimthengise sithole imali ngakho. Waphuma wangqongqotha kwi-counter futhi waphuma futhi wabona ukuthi kwakunyene waqala kubuyela emuva kodwa wathulula lo denario wamaRoma impela imali noma ubani angangena manje. Wayengamfuni endaweni yakhe yebhizinisi waze wathola ukuthi wayenemali khona ke ngekathi esenemali. Awu lokho kwehlukile niyabo ufunani na? Ngifuna ukudlula konke onakho. Ngifuna hayi ibhokisi le-alabaster elejwayelekile lalokho okokugcoba. Ngifuna ukukwedlula konke onakho ekhawunteni kungokomcimbi okhethekile. Ilokho ofanele kunike uJesu.
Take your first opportunity to get to him and give him your best.
Chathe thuba lakho lokuqala ukufika kuye futhi umnike okwakho okukwedlula konke. Mnike inhliziyo yakho, mnike konke onakho ngokuba angahle angaphinde adlule ngalendlela futhi.
Let's do all we can for him while we can.
Asenze konke esingakwenza kuye sisengakwazi.
She gets the alabaster box under her arm and
ufake ibhokisi lala pastor ekhwapheni lakhe bese khuphuka ngomgwaqo futhi uza ezintanjeni futhi kwakukhona uJesu enezinyawo ezingcwelile esalokhu ehlezi kungekho muntu omnakayo. Wacabanga ngingangena kanjani na? Emva emizuzwini embalwa nje ngaphambi kokuba kwenziwe konke ukushayisana izingilazi namnandi amawayini amahle kanokusho ephuziwe nakho konke, kufanele ukuthi wayeyibonile insila yenkosi yegezane ezinyawo yayingasekho. Ngakho wangena ngesinyelela wathinyelele ngemuva. Niyazi kukhona kuthize ngakho uma uke wathola kumbheka uyokwenza noma yini ukufinyelela kuye. Ngikhathala ukuthi kuyini, kufanele ukuthi nyelele ngaphansi kwengemuva lethande kumbe noma yini uyokwenza ukuthize ukufika kuye. Uma eke wakubuka emehlweni futhi ungabona ukuthi ungubani. Futhi ungena ngesinyelela endleleni engemuva futhi uthi nyelele edabule esicukwini. Gcina noma ubani ngoba wayenjalo wayenegama elibi. Ngani uSimoni wayeyomphosa ngale kothango ngakho kodwa wayezimisele akulindaba wayezokwenza umzamo noma kanjani. Ngezinye izikhathi ibandla lingahle licabange uma wehlela phakathi kwalesi sigejane sabagengcike abangcwele ukuthi uzothola ukuphoswa ngaphandle komnyango. Awu kwenza mehluko muni na inqobo nje uma ufika kuJesu? Leyo yinto esemqoka, leyo yinto esemqoka. Wehla wazungenza uhlangothi ngasohlangothini lodonga futhi nangu wayehlezi lapho ikhanda lakhe libheke phansi. Izinwele zakhe zinothuli nobuso bakhe bakhe bonke bunothuli, intshebe yakhe inothuli. Izinyawo zakhe efake izimbadada zakhe zokuhamba ezindala, izitho zakhe zinothuli futhi zinuka. Sengiyambone wele izinyaweni zakhe ufika ngendlela efanele, wawaphansi izinyaweni zakhe. Wambuka phezulu wesaba wacabanga kuthiwani kuthiwani uma kuthiwani uma ediwe ngubani na wenzani lapha na. Kodwa ngiyambona nje efinyelele onyaweni lwakhe wayazi ukuthi wayizoza.
She said, "Oh, if he looks at me and knows I'm a prostitute."
Wathi oh uma engibuka futhi azi ukuthi ngisifebe uyakwazi noma kanjani. Kodwa ngithanda ukumenzela ukuthile, ngingathanda ukumkhombisa ukuthakasela kwami ngoba ngikholwa ukuthi unguNkulunkulu futhi ngifuna ukukhombisa ukuthize ukubonga ukuthile.
And when she looked up at him and he looked,
futhi ngekathi embuka phezulu futhi wabheka wayazi ukuthi wayesezinyaweni zikaJesu. Izinyembezi ezinkulu ziqala ukugingqika zehle ezihlathini zakhe. Wambambatha ezinyaweni, wayesezinyaweni zenkosi yakhe. Uqala kumbambatha izinyawo zakhe nezinyembezi ezinkulu zokuphenduka ziqala ukugingqika zehla zifafazeka ezinyaweni zakhe. Wayebonga kakhulu kuba sezinyaweni zakhe.
And she looked and his feet had become
futhi wabuka nezinyawo zakhe zase zimanzi izinyembezi zakhe wayekhala izinyembezi nekhanda lakhe libheke phansi amagoda akhe amahle kufanele ukuthi ayewele phansi nxa zonke kanje wangenathawula nezingubo zakhe zazingcwele kakhulu mhlasimbe ukubageze zakhe noma asule izinyawo zakhe ngakho wavele nje wathatha izinwele zakhe wayeseqala ukugeza izinyawo zakhe futhi mncwamncwa anga izinyawo zakhe wayenokubonga Oh, besifanele sizizwe ngendlela efanayo kanjani hayi iyembe elithile elihlohliwe nqwaba yodade wethu bephentekostali babeyodingeka bame ngekhanda labo ukuba benze lokho sebezikundile izinwele zabo kodwa izinwele zakhe wayegeza izinyawo zakhe ezanga wo wayesezinyaweni zenkosi yakhe anga izinyawo zayo
Simon turned around and looked
futhi emva kwesikhashana Simoni waphenduka wayesebuka hey ubuso bakhe budiniwe futhi manje yabukani ukuthi yini esendlini yami ngimemela umginqo kokugcwele lapha futhi bukani ukuthi yini izinga lakhe oqoboliza nazo izinyoni zehlobolo lodwa basenawo lowo mqondo ofanayo ngijabule kakhulu ngifuna ngithanda ukuba nezinyembezi zokugeza amanzi amahle kanjekho izinyembezi zokuphenduka zigeze izinyawo zikajesu izinyembezi ziginqike ezihlathini zowesifazane negama elibi ageze izinyawo zikajesu amanzi amnandi kuna wonke ake izinyawo zakhe zake zagezwa ngazo izinyembezi zokuphenduka ziqathakele ezinyaweni zikajesu le ntombi yente ihlezi lapho usimoni waphenduka unyenyeza ehlelweni lenkolo yakhe wathi uyabo lokho kukhombisa ukuthi ungumprofethi onjani uma leyo ndoda yayingumprofethi ibiyokwazi ukuthi hlobo lunilo wesifazane olwalugeza izinyawo zayo wena mzenzisi omdala ngicabanga ukuthi wayengakwazi na wathi uyabo nganitshela ukuthi wayengesuye umprofethi Yebo babenombono ngowabo uqobo ngenkolo babenombono ngowabo uqobo ngokunkulu kodwa ngokuqhelenga mamayela isigidi entweni yangempela leyo ndlela namhlanje sinezivumo kholo esizenzele thina nemicabango yethu ngakho ngoba nje uma siyi Methodist, Baptist, Presbyterian noma i Pentecostal kulungile kodwa kimina ngizothatha izinyembezi zokuphenduka Tatempile yami nako konke nginakho ukusiza ukugeza lelo gama elingcolile lomgenqe kongcwele lesuke kuleyo nkosi uJesu yangempela leyo ndoda nakaNkulunkulu yeqiniso ucatshangwa namuhla njengohlanye luthize ukufunda ingqondo noma omunye umuntu ophazamiseke ngokwengqondo mangithi empilweni yami ngithulule hhayi izinyembezi zami kuphela kodwa inhliziyo yami nakho konke kukimi yimani futhi nizame ukuphila lokho okulungileyo ngomusa wakhe ngingaxegisi neze kulelo vangeli elihle lowo moya ongcwele wangisindisa libize noma ngani ofuna ukulibiza ngayo kimi linguJesu Neze limvumela hlale nezinyawo ezingcolile enegama elingcolile njengomginqo kongcwele umuntu othize nomqondo wobudlongandlebe noma into ethize yilona hlobo kuphela analo yilokho abakucabangayo uSimoni ebomvu ebisweni ha bukani lapha besinalo mginqo kongcwele lapha ukuba sibe nokunye besicabanga ukuthi sizoba nokuzijabulisa ukuthile kuye bengingafakazisa ukuthi ubengezuye umprofethi uzibiza ngomprofethi ungumfundi ofunda ingqondo kuphela ukhwelwe ngudeveli kuphela ungumbhule futhi lokho kufakazisa iphuzu lami nango ehlezi lapha ekhoneni nenhlobo yakhe uqobo yinaye futhi lapho lona wesifazane unegama elibi emilapho egeza izinyawo zakhe mhlawumbe nsile yenkosi egezane izinyawo yayalwa ukuba ingagezi izinyawo zakhe ukuze nje babe nokubukisa kuthile ngaye inqwaba yabantu iza emihlanganweni yethu ukuzohleka nje bacabanga ukuthi bangabukisa ngaye uyayazi inhliziyo yakho uyoma phambi kwakhe ngolunye usuku soni lapha maduze nje iqembu labantu libuthele ngemuva abefundisi abangabafundi futhi njalo lapho ngiqala ukushumayela babethi haleluya bonke inkosi haleluya Bangazi ukuthi lawo uNkulunkulu ofanayo abahlekisa ngaye uyoba ngumahluleli wabo ngolunye isuku kunjalo. Kodwa waqhubeka kunendaba yokuthi uSimoni wathini manje uSimoni elongeza umphimbo wakhe futhi ebomve ebusweni nentukuthelo yakhe elungileyo yavuka futhi wayeselungele ukuqhuma. Wabamba ukunaka kwabo bonke abantu lapho ephenduka futhi eziqondisa umfarisi ozishaya olungile umzenzisi ilunga lebandla. Lezo izixhwanguxhwangu ezinesihluku kwedlula zonke engazi ngaso ngumzenzisi omdala eziqhaza unesihluku kwedlula zonke izifebe namabhungu namatshitshi angowaka akhona ezweni. Uyoxosha abantu kude enonkulunkulu kunayo yonke enye into yonke indawo yotshwala ekhona emgwaqeni. Nango ehlezi lapho futhi kholeke sukuma futhi uthathe ibhokisi le-alabaster futhi uzama ukulihlephula. Unokwethuka manje ngoba lapho ebheka phezulu umbuka ngo ungakhathazeki ukubhekile nawe uyakubuka khona manje siyabuza ubukhona bakhe obuhlabayo. Wayenokwethuka wazama ukushaya ingaphezulu lisuke wavele nje wahlephula ingaphezulu futhi wavele nje walithela phezu kwekhanda lakhe waqala ukumgcoba. Sonke isixuku sibuka yebo buka lapho nango asikaze simqaphele ngaphambilini uhlezi ekhoneni isifebe singakuye. Ngiyabuza uSimoni ethi nginitshelile na nango umprofeti wenu nango yena niyabo ubeyokwazi ukuthi ihlobo luni lwesixuku ayezihlanganisa naso. Kukangaki nginakho lokho kuphoswa ebusweni bami mfoti Branham uma leso siphiwo besingesikankulunkulu bungeke ube naleso siketshane samaphentekostali. Yibo abakwemukelayo, yibo abakukholwayo. Ngolunye usuku ngangikhuluma nendoda ivele ebandleni le-Methodist ifikela ukuzozibhalela incwadi efundwayo ngokuphulukisa ngokukankulunkulu. Yathi awuzi ngani ebandleni le-Methodist na? Ngathi awungimimi ngani na? Ngathi yathi ngingumelusi. Ngathi awu tshela abadikoni bakho nesigungu sakho ndawonye negoza lakho lesifundazwe nabo bonke ndawonye futhi ubone ukuthi bazongimema yini. Wathi bebengeke bakwenze mfuthi Branham. Ngathi lokho engikucabangile. Yathi into kuphela abangamelana ngayo nawe ukuthi yiphentekostali washiya ibandla le-Baptist futhi waba yiphentekostali. Ngathi lowo olimukelayo kunjalo yilabo abavuma ukwesula izinyawo ezingcolile zikaJesu bamele igama likaJesu ukuthuka. Lapho ukuba ubengumprofeti ubeyoqonda ukuthi hlobo luni lomuntu azihlanganisa nalo. Ngakho manje uyesaba lapho ebona wonke umuntu kufika konke ukuthula futhi wonke umuntu umile uyabuka. Ngiyababona besifazane benhlangano phakathi niyazi nalezo zibuko ziphume kanje niyazi. Zonke izicukuthwane zimile zibuka niyazi zilule izintamo zazo uJesu engabanyakile ubhekisisa ukuthi ubani omkhonzayo. Akakhathali ukuthi mangaka ama-PhD onawo noma i-LLD. Akakhathali ukuthi ibandla lakho lingela yiphi inhlangano yomphakathi edolobheni. Ufuna ukuthola umuntu othile ozomkhonza. Noma ngabe bamhlophe noma bamnyama, baphuzi, bansundu, bampofu noma bacebile, bayisigqila noma bakhululekile, owesilisa noma owesifazane, ufuna umuntu othize ozomkhonza. Use imbangela yakhe iyadinga namhlanje, idinga ukugezwa. Akakhathali ukuthi zingaki izinhlangano esinazo, mangaki amadoda amakhulu esiwakhulisayo ukuthi sakha izikole ezingaki. Ufuna umuntu othize ozomkhonza, umuntu othize ozophila impilo, umuntu othize ozofakaza ngokuba nomoya ongcwele. Ukuphila impilo engaphezu kokuthukwa kunjalo, umuntu othize ukuba aphile impilo engaveza futhi bakhuluma ngoJesu bese beveza uJesu, omunye ozosiza ukugeza ukungcola egameni lePentecoste. usifazane wayesaba wacabanga oh manje ngenzeni na mhlawumbe futhi siyambona-ke ukuba ubeyonyakazisa uzwane olulodwa ubeyoxuma futhi aphume lapho kanjalo kodwa kazange wavele nje wababelela wathula ngokuphelele futhi wambhekisisa wayebhekisisa nje ukuthi wayenzani manje lapho kufika kuthula uyamangala kwenzekeni manje na futhi ubheka phezulu yini azoyisho na ngiyambona esukuma uyasukuma ukwephansi izinwele zakhe ezinhle zonke zehlile zizungeze ubuso bakhe izinyembezi zinqamuke zehla ngimisho ebusweni bakhe amehlo akhe amakhulukazi ayebheke phezulu kuye oh, ngabe uzongiphonsa ngaphandle na uzoyenzelani le nkonzo na o bengifuna nje ukuyenza ngoba ngiyazi uthethelela wesifazane onjengami ngesinye isikhathi futhi ngiyazi ungunkulunkulu futhi umanje bengingenza okuthize futhi ngoba ngikwenzile o ngiyesaba ukuthi kuzokwenzekani uyasukuma uyaqalaza wathi siboni kukhona ngifuna ukukusho kuwe oh haleluya kukhona ngifuna ukukusho kuwe ungimemile lapha njengesivakashi sakho futhi ngishiye izimvuselelo zami ukuba ngize ngibe isivakashi sakho ngashiya labo abebekhala futhi bengincenga ukuba ngihlale ukuba ngize ngibe isivakashi sakho ngoba ungimemile ngishiye labo abebelambile futhi bomile ukuba ngize kuwe futhi bengilapha ngesikhathi nje njengoba enjalo kulolezi nsuku zokugcina bengilapha ngesikhathi sifanele nje kodwa ngenkathi ngifika kekho ogeze ezinyawo zami bebengathandi futhi khona-ke bekungekho muntu ogcobe ikhanda lami bekungekho muntu obeyo ukugcobe ikhanda lami nentamo yami nokusula ubuso bami ukuze ngibukeke kubantu futhi Simoni ngenkathi ngingena emnyango ubungamile lapho ukuba ungange ungemukele ubungamile lapho Simoni ubukhathalele kakhulu uhlelo lokwakha olusha nezinye izinto onazo ziqhubeka ubukhathalele kakhulu ekuthelela amalunga amaningi enhlanganweni yenu ubungekho lapho ukuba ungange ubunamahloni ngami phambi kwalesi sixuku ungekho lapho ukungenza ngemukeleke ukunganga enhliziyweni yakho ukungenza ngemukeleke kodwa selokhu ngilona wesifazane engenile wayazi ukuthi wayengubani manje kuthiwani ngomprofethi na uzange njalo njalo izinyawo zami abayekanga kepha wange wanga izinyawo zami awunginikanga amanzi yokugeza izinyawo zami ngawo kodwa yena uzigeze ngezinyembezi zakhe awunginikanga noma yikuphi okokugcoba kodwa ube lokhu engigcoba selokhu ngibe phakathi lapha futhi ngiyazi ungowesifazane ohlobo olungalungile kodwa ngithi kuwe o wamthethisa kanjani uSimoni waliwa kanjani manje uphendukela kuye namehlo akhe abaneke kuye futhi o ake ngizwe lokhu makube yilokhu akusho kimi ngosuku nguwo ngimemile ninamalungu ebandla ningimemile kodwa aningenzanga ngemukeleke anizigezanga ezinyawo zami aninginikanga lutho ukuba ngizihlanze ngalo aninginikanga ithuba lokukhuluma ngani nezinye izinto ukuba ngizenze beningeke nikwenze ngoba beninamahloni ngami ningivumela ngihlale khoneni nezinyawo ezingcolile kodwa lana wesifazane ugeze njalo njalo izinyawo zami ngezinyembezi zamehlo akhe lawo manzi amahle ayingilazi okuphenduka wazesule ngezinwele zekhanda lakhe ngiqinisile ngithi kini izono zakhe beziningi uthethelelwe zonke Ilokho ngifuna yena ukuba akusho kimi izono zakho beziningi uthethelelwe zonke angifuni ukuba ngohlakaniphile angifuni ukuba ngowa noma yimuphi usibanibani ngakho bathi waye ngowalokhu ngifuna nje ukuthatha impilo yami futhi ngigeze izinyawo zakhe engikushile ngalolo suku ngifuna kumuzwa ethi izono zakho ezaziziningi zonke zithethelelwe Asikhothamise amakhanda ethu umzuzu nje.
We are at this breakfast this morning. Invited guest.
Sikulokhu ukudla kwasekuseni kulokhu kusa izimenywa eziminyiwe noJesu ulapha.
Gratitude eyes are dampened, anxious or wiping eyes. What is it?
Ekubongeni amehlo ahlengezela amaduku asula amehlo kuyini na nguJesu esimweni sikamoya ongcwele
Oh Simon Our little woman or man never has accepted him
Oh Simoni nomoya isifazana omncane nomoya silitha ongakaze amamukele awukwenzi ingane manje na leli ithuba lakho
Where are you at? He sees you. He knows your heart.
Sizakhuleka ukubuwena na uyakubona uyayazi inhliziyo yakho ngenkathi onke amehlo esavaliwe namakhande kotheme lomzuzwana omkhulu. Bangaki phakathi lapho ngamazi ongathanda nje ukuthi Nkosi Jesu ngingathanda ukugeza izinyawo zakho kulokhu kusa ngokuphenduka kwami ufuna ukuphakamisa isandla sakho ngokukhulu kushesha bese uthi ngikhulekele mfowethu Branham uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise akubusise abanye bangaphakamisa isandla sakho bathi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise wena abanye muva ngakweso kudla sami phakamisa isandla sakho ngesinyelele uthi Jesu oh Jesu wena inkosi yami ngike ngama izikhathi eziningi ke kathi nginamahloni ngawe ngibezwile abantu besebenzisa igama lakho ngeze ngibe ngisho namahloni ukusho noma yini ngakho ngiyaxolisa ngenza lokho Jesu ngiyaphenduka ungengebukele na uzosiphakamisa isandla sakho uthi ngikhumbule futhi Branham njengoba ukhulekana emuva ngakweso kudle sami ngale ezethamelini ngiyazibona izandla zenu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise tete wethu uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise tete wethu uNkulunkulu akubusise omunye uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise mfowethu bangaba khona abanye futhi na phakamisani izandla zenu nje bese nizihlisa khona ngo phambi kwami manje uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise Jesu uNkulunkulu akubusise yebo mnumzane uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise ngakwese kunxele sami uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise inkosi ikubusise tete wethu uNkulunkulu akubusise muva le ngemuva lapho uNkulunkulu akubusise ya ngiyakubona ngapho cishe impela emva kwethunzi lapho kodwa uNkulunkulu uyakubona uNkulunkulu akubusise
Hallelujah
Jesus kuse sonke sakhiwo Jesus namhlanje kuseni ngiphendukile Bangakini malungu ebandla manje na emva kokuba izoni cishe ezingamashumi amathathu noma amashumi amane seziphakamise izandla zazo kanjani ngani malungu ebandla enibe nethuba phambi kwabanye ukubiza igama lika Jesu kodwa waba namahloni futhi waphendula ikhanda lakho futhi wahamba na sikhuluma ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu noma amandla akhe namahloni kancanyana nje ukuthi ngiyiphentecostal
I'll let you sit there too.
Wena uthi Jesu ngakuvumela wahlala lapho futhi kodwa angeke ngiphinde ngikwenze ngiphendukile bangigeze izinyawo zakho Jesu makuthile ngelebandla liphakamise isandla salo ebelini amahloni futhi uNkulunkulu alibusise uNkulunkulu abusise lokho ngokuvuma kwangempela uNkulunkulu akubusise lokho kuhle uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise yebo yebo uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu anibusise nxa zonke malungu yebo uNkulunkulu alibusise ngendlela ethuba ngangena amahloni kwakungubasi wami noma kwakungumakhelwane wami futhi basho izinto ezimbi ngomhlangano kodwa ngishongo lutho ngavele ngathula kaqhubeka kodwa kusukela kuloko kuqhubeke ngeke ngikwenze ngizomela igama lika Jesu ngizokwenza Jesu ngifuna wena ungithathe kuloko kuza ngifuna wena ungitshele ukuthi ngithethelelwe lokho kuhle uNkulunkulu abe nani Siza khothamisa amakhanda ethu futhi ngifuna niphenduke enhlizweni yenu Soza kwala izono zethu eziningi zithethelelwe zonke Jesu abaningi phakathi lapha kulokhu kusa ubonile ukuthi bakuhlalisile bakudlula kodwa abasayiki ukwenza Nkosi bangabe besakwenza bazoyikhumbula le ndawo yokudlela encane kuleli gumbi lesikole uJesu wedlulile bathembisa ukuthi bebeyokholwa bebefuna ukukhunjulwa emkhulekweni baphakamisele izandla zabo ngakuNkulunkulu bethi ngiyakholwa manje ngiyazinikela Nkosi sengingiqedile ngempilo yokungakholwa ngiza njengenceku yakho manje abantu abaningi ngibone ngisho abefundisi bephakamisa izandla zabo ukuthi bebenamahloni ngamathuba ababenawo ukufakaza izinto abazenzile amalungu ebandla kodwa nokho bayaqhugela sithethelele sonke leso sono Nkosi sithethelele ngakho futhi singasuka lapha sibe ngumuntu ongcono sazi ukuthi Sikumemile ezansi lapha kulokhu kusa sikumemile woza eChicago kulomhlangano kanye nathi busuku lobusuku usuku losuku sibona isandla zakho esikhulu sihamba phakathi kwethu siyazi ukuthi nguwe futhi sibonga kakhulu Nkosi siyakwemukela nje siyakubonga nje ngazo zonke izinhliziyo zethu siyakhuleka manje ukuthi uzobusisa laba bantu kwangathi bangathatha ibandla lihle lasekhaya ndawo ibandla lithize lihle le full gospel Babe izinceku zakho futhi baphilele wena kuze kube yilolo suku lapho sibonana khona futhi singahle singaphinde sibonane kwesinye isidlo sasekuseni kodwa sizohlangana ngobunye busuku esidlweni sakusihlwa isidlo sakusihlwa somshado ngiyakhuleka nkulunkulu kuze kube yileso sikhathi ukuthi umusa kankulunkulu uzosinika amandla anele nobufakazi bokudumisa unkulunkulu wethu nokumphilela futhi ungalokothi ube namahloni ngaye For I present these people to you in the name of Jesus Christ. Ngokuba ngethulela abantu kuwe egameni lika Jesu Kristu mina uqobo nginabo Nkosi ngizethula mina njengenkonzo ngilapha Nkosi emva kokuba sengibancusele thatha izimpilo zethu ndawonye. Let them be used for a wipe and rag, Lord. Mazi setshenziselwe indwangu yokusula Nkosi ukwenzela izinyawo zakho indwangu yezinyawo nje noma yini Nkosi noma yini. Abune ndaba ukuthi abantu bathini ngathi masiphile futhi siphilele uJesu. And has washed our hearts this morning with forgiveness of our sins. We ask it in Jesus' name. Amen. Okeze izinhliziyo zethu kulokhu kutsa ngokuthethelelwa kwezono zethu. Siyakucela egameni likaJesu. Amen. I love him. asiphakamise izandla zethu manje futhi silicule. Manje ake sithi nje ngobumnandi benhlanganyelo siphenduke ngosise silicule futhi bese uqhawulana nomuntu ongakuwe uthi sawubona sakhamuzi sakithi sombuso. Labo bantu abaphakamise izandla zenu qinisekale ukuthi nixhawula omunye umuntu uthi bengingomunye ophakamise isandla sami ngingaya ebandleni lakhona noma bameme uma bekutshela lokho kwenze. Thola omunye umfundisi omuhle ozokubhabhathiza enhlanganyelweni yamakholwa futhi lapho uNkulunkulu uzokubhabhathiza ngomoya ongcwele. Masiphilele yena zonke izinsuku zethu kungena ndaba ukuthi inani liyini asinandaba. Siyaphoxeka noma ngabe yini ngakho phila nje leyo mpilo efanele futhi uphilele uJesu. Bonke lowo okusho ngempela phakamisa isandla sakho manje.